Ngibingelela abalimi, nginamukela esiqephini sethu sesithathu sengede yangoJanuwari ongumasingana kulonyaka u-2022. Ikhasi lesihlanu nelesithupha osihloko sithi ukubambisana kwabalimi basesimoti kulethe intuthuko. Ibhalwe uWinile Shelembe, umululeki wabalimi, ifundeka kanje. Abalimi basesimoti bahlangane ngo-1995. Bakha inhlangano bayibiza ngezilungiseleni ngenhloso yokulima umoba bazithuthukise kanye nemindeni yabo. UNumzane Ngcongqo oyilunga futhi ongomunye wabasunguli balenhlangano wathenga ugandaganda ngemali yempesheni. Kwalinyelwa bonke abalimi babenesifiso sokutshala umoba kodwa bengenayo amandla kwezezimali. Ngosizo lwabalimi abalima ngokhulu, abalimi banenhlangano bakwazi ukuthola imbewu okwavunyelwana ngokuthi izokhokhelwa uma abalimi sebethole imali ngemva kokudayisa umoba. Le nhlangano yaqala inamalunga ayi-15 namaheka ngama-35. Ukusebenza ngokuzikhandla kwabo bonke abalimi banenhlangano kwanika intshisekelo nabanye abalimi basesimoto ukuthi nabo bawutshale umoba. Ngalokho amalungu enhlangano anyuka. Ngonyaka u-2010 ngaphansi kwanenhlangano babhalisa umfela ndawonye noma umphila ndawonye iSmoti Agricultural Co-op. Ukuthenga ngo-2018 bashintsha bazibiza ngeSmoti Farming Primary Co-op. Lo mphila ndawonye usunamalunga angama-45. Amalunga ayi-15 yintsha kanti amaheka asenyuke aba u-120. Ngokubambisana kwalomphila ndawonye, u-90% wabalimi basesimoto usunomoba ngendlela yokuthi abasenayo indawo yokuthi batshale amanye amaheka nokuba besathanda ukutshala umoba banyuse amaheka abawatshalile. Ngokusondelana nabo bonke abeluleki bezomoba, abalimi balomphila ndawonye batshala izinhlobo ezintsha zomoba. Abalimi basesimoto bayathuthuka ngoba isizini nesizini bashaya amathani angaphezulu kuka-4,000. Ngemali yomoba, lomphila ndawonye wakwazi ukuthenga ogandaganda babili, isilenge, amageja adonswa ugandaganda kanye nenqola ezilayishayo. Kuqashwe abasebenzi abahlanu ngokuphelele okungabashayeli babili, abaqondisi babili kanye nomsebenzi oqhuma inariti makutshalwa. Kuphinde kuqashwe abasebenzi besikhashana ukwenza umsebenzi odinga abantu abaningi, isibonelo njengokutshala, ukuhlakula, ukufaka umanyolo nezibulala khula njalo njalo. Iningi labasebenzi abaqashwa ilomphilo ndawonye kuba yintsha. UMnumzane Mchunu ongusihlalo walomphila ndawonye uthe bayakuthanda ukulima futhi bakuthatha njengebhizinisi. Lo msebenzi usubenze baba abantu abazimele futhi sebekwazi ukwakha imizi, bayisa iy'ngane esikoleni zaze zagodogoda emanyuvesi. Okwamanje sebezama ukusondeza izingane zabo kwibhizinisi lomoba, kanti futhi-ke bazama ukuthi bathole umsebenzi ngoba amathuba awasekho maningi. Abalimi basesimoti bayabambisana kukho konke abakwenzayo. Umanyolo kanye nezibulala khula bakuthenga ngokuhlanganyela kwehle intengo, lokhu kunciphisa izindleko. Uma kunomlimi okushe umoba wakhe ngephutha, bayeka abakwenzayo baphume bonke balekelele lowo mlimi ukuze umoba ungahlali emasimini bese umlimi eyalahlekelwa. Izifiso zabalimi basesimoti. Abalimi basesimoti bafisa ukuthola uxhaso ukuze bakwazi ukuthenga umajikeduze ngoba isilenge abanaso sifile, umajikeduze abawusebenzisayo bayawuqasha ukuze bathuthe umoba. Bafisa nokuthola uxhaso ukuze bakwazi ukwakha indlu lapho abazobeka khona ndawonye yonke imishini enjengogandaganda, imithi yokufutha ukhula kanye nomanyolo. Bafisa ukuzigawulela bona umoba. Okwamanje ukuthola usonkontileko ozobagawulela kuba nzima ngoba ukude nasendaweni futhi akagawuleli bona kuphela. Bayaphinde bafise ukuthi intsha bayoyenzisa izifundo zomoba i-junior certificate course ne senior certificate course in sugar cane agriculture kwisikhungo sezocwaningo lomoba. Abalimi basesimoti bathanda ukudlulisa ukubonga kumnyango wezokuthutha nomasipala ngokubalungisela imigwaqo ukuze umoba ukwazi ukuphuma kahle emasimini. Badlulisa nokubonga kumeluleki wezomoba kumnyango wezolimo nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya nabo bonke abeluleki bezomoba kwimboni kashukela. Baphinde babonga bancoma ukubambisana kwabo nabalimi abalima ngokukhulu ababalekelela njalo ngembewu nanoma kunezimoba ezishile ngephutha. Umlimi angakhohlwa ukuzitholela isiqephu esilandelayo esikhuluma ngosuku lokubungaza abalimi basogwini olusenyakatho. Ngiyabonga.